Ni palemba lalapha ngifuna ukuthathisela kuye kulobo busuku bengicabanga ngendaba yalokho esikukhonela lapha ngifuna ukufunda kwengxenye yombhalo engikhona ukuthi wonke umhlangano ufanele ube nezwi likaNkulunkulu elifundwa kuwo ngoba ngiyazi bengahlangana nathi ngaphandle kokufunda izwi kodwa ngisaba kakhulu ukuthi ngizokwenza iphutha ngakho uma ngifunda izwi lakhe ngiyazi kukho iphutha kulelo ngakho ngifunda izwi lakhe Kodwa ke yazi ukuthi into ethize izovela emhlanganweni ngenxa yokufundwa kwezi lakhe. Futhi ngakho ke sesekela umcabango wethu phezu komcabango esizofunda indawo eyodwa itholakala kuJohane Ongcwele esahluko seshumi kuqala ngevesi lamashumi amathathu nambili nelamashumi amathathu nesishiyagalolunye nalo. Bese kuthi ke endikimbeni endala ejwayelekile amaHeberu eshumi nantathu isishiyagalombili. Manje kuJohane Ongcwele esahluko seshumi kuqala ngevesi lamashumi amathathu nambili sifunda lokhu futhi uJesu wabaphendula wathi nginitshengise imisebenzi eminingi emihle evela kubaba yimuphi umsebenzi kulena eningikhandela yona na bamphendula abajuda bathi asikukhandi ngenxa yomsebenzi omuhle kepha ngenxa yokuhlambalaza kepha ngenxa wena ungumuntu ozenza uNkulunkulu uJesu wabaphendula wathi akulotshiwe yini emthethweni wakini ukuthi ngithe ngingonkulunkulu na uma wathi bangonkulunkulu bona eleza kubo izwi likaNkulunkulu nemibhalo ungephulwe nithi ngaye uyise amahlukanisileyo wamthumela ezweni ukuba uyahlambalaza ukuba ngithe ngindodana kaNkulunkulu na
If I do not the works of my father,
uma ngingenzi imisebenzi kababa, maningakholwa yimi. Kepha uma ngiyenza nakuba ningakholwa yimi, kholwani imisebenzi ukuze nazi futhi nikholwe ukuthi ubaba ukimi nami ngikuye. Baze befuna futhi ukumbamba, kepha waphunyuka ezandleni sabo.
And in Hebrews the 13th chapter
Nakuma eBheru sahluko seshumi nantathu nevesi lesishiyagalombili uJesu Kristu nguyena izolo namuhla naphakade. Asikhuleke.
Heavenly Father, sanctify
Baba wasezulwini ngcwelise sithunywa kulobo busuku Nkosi kuwomlayezo nozwayo izwi ngokuba sikucela egameni likaJesu. Amen. Manje njengoba sisondela kule ndikimba, indikimba eyisimo esincane nje okobusuku bokuqala ukuba sejwayelane, ngifuna ukuthatha indikimba uKristu okhonjiweyo wayo yonke iminyaka. Manje ngathi meBheru lapha isitshela ukuthi nguyena izolo namuhla naphakade, futhi siyafunda eBhayibhelini lapha ukuthi lamaHeberu lalimbuza, sithola amaGreki ambuza, futhi kwakungumbuzo wanjalo njalo, kwakungenxa yokuthi abantu abaningi kakhulu banezihumusho ezehlukene eziningi kakhulu ngaye. Ngeke oke wezo ngaye akangalangazeleli kumbona ngiqinisekile ukuthi uma bengingabuza kulobu busuku bangakini bebengathanda ukubona uJesu na zonke izandla bezingaphakama akukho muntu owake wezo ngaye abebengefune ukumbona kukhona ukuthize ngisho nangegama lakhe lokho nje kuyasijabulisa nje kukhona ukuthize ngalo kokuxhumisa inhliziyo yethu ukuzwa lelo gama nje uJesu Ngoba kulelo gama sinokuthethelelwa kwesono sinokuhlengwa kwethu ngokuba wonke umndeni ezulwini uyo uthwele lelo gama futhi ngakho si uNkulunkulu ethatha leli gama lomuntu ukuba libekwe phezu kwakhe uqobo ngenkathi wayibonakaliswa enyameni igama elizimangaliso kangaka pho Manje sicabanga ngaye mkhulu kakhulu futhi kusukela phansi eminyakeni wonke umuntu ukhalele ukubona uNkulunkulu manje inkathazo yakho selokhu kwaba sesikhathini sikaJobe ngicabanga ukuthi uJobe uthathwa njengenye yezincwadi ezindala kulezo zonke zeBhayibheli yafakwa phakathi nje yalotshwa ngesikhathi sikaMose Mose eloba izincwadi ezine zokuqala Manje sikhole ukuthi uJobe phakathi lapho wamemeza ngesinye isikhathi uma bengingahle ngimbone kuphela uma bengaze lapho ebengingaya khona endlini yakhe bengingathanda kuye ngamanye amazwi nginqonqothe eminyango wakhe Sonke siyazi ukuthi sivela ndawo sisemuva kwekhethini elithize kunento ethize kithi elubalubele into ethize ukuthi siyazi ukuthi sivela ndawo singeke nje sibe njengoba sinjalo ngaphandle kokuba yinto ethize emva kwethu kusenza. Iwashi lami belingeke nje lenzeke noma ubani abasile engqondweni yabo bebezokwazi ukuthi lelo washi amatshana ayigugu nokuyifaka isikhathi nokuhamba nezipringi nezinti ngabe alenzekanga nje akunakwenzeka ukuba lona lenzeke. Bukani konke okudaliweyo ukuthi kubekwe kanjani ndawonye. Siyazi ukuthi ngabe akwenzekanga nkulu kangakanani umuntu kunewashi. Umuntu waliqamba iwashi futhi walifaka isikhathi wayeselihlanganisa. Ngakho uma kungena kwenzeka kuba lelo washi ukuba libe ngelenzekile nje kukhulu kakhulu kangakanani ukuthi wena nami kwenzeka nje ukuba sibe lapha na kuzofanele kube nomdala emva kwethu. Uma sibhekisisa kudeliweyo kwakho kukhulu ukuthi uhamba kanjani nokuthi uhlala kanjani kukho uhlala kukho siqaphele qabunga ukuthi iqabunga lilenga kanjani emthini bese kuthi lapha cishe phakathi nogasi ngaphandle kwesithathwa kumbe noma yini ukuphila kuyasuka kulo bese kwehla kuyongena empandeni iqabunga liyawa bese lehlela ngqo phezu komhlabathi. Manje yini indaba na kulo buhlakani obuthize obukhuluma kulo umuthi awunabuhlakani obungobawo uqobo ngakho ukuphila kwehle kuyongena empandeni yomuthi ukucashela isimo sezulu esibandayo uma kuhlale phezulu lapho bekungava ubusika bebungakubulala. Manje lenzani iqabunga na lilala emhlabathini futhi libole kwenzani ukuphila ngenkathi kusesempandeni na kumunca kubuyise into eqabungeni elifile isakhi icalcium nanoma yini okungena kulo bese kubuye kuvuka futhi etesahlobo bese kubuyela ngqo endaweni yakho futhi kulethe elinye iqabunga ngobufakazi ukufa ukumbelwa nokuvuka. Ilanga liphume ekuseni njengokuzala kwengane encane ngelesishiyagalombili noma ngelesishiyagalolunye nqo lisesikoleni ngeleshumi nqo seliphumile esikoleni ngeleshumi nambili nqo liphakathi nendima empilo yalo bese kuthi-ke liqala ukufa life futhi bese lishone entshonalanga. Ngabe yilokho kuphela kule na liyaphuma ngokuso okulandelayo kuba lifakazi ukuphila ukufa ukumbelwa ukuvuka yonke into konke uNkulunkulu uhlala kokudaliweyo kwakhe wenza lokho futhi ukwenzile yonke iminyaka. Manje indlela eyodwa kuphela esiyojola ngayo ukuthi ngabe uNkulunkulu usaphila yini singambona kokudaliweyo kwakhe kodwa uNkulunkulu waze waziveza kanjani obala yena uqobo kubantu aba omunye uthi awu uphi uNkulunkulu na ukhuluma kakhulu ngaye. Afrika emasimini ezimishini lapho futhi phakathi kwe-Afrikansi basebenzisa igamba lika-umoya okusho amandla angabona njengomoya ovunguzayo uNkulunkulu wakho uthi uNkulunkulu ongabonwa unjengomoya ovunguzayo ungamandla kodwa asimboni. Awu ngikholwa ukuthi singambona ngoba siyathola esahlukweni seshumi nambili sikajohane okungcwele abanye amagreki eza ukubona ujesu futhi athi banumzane sithanda ukubona ujesu futhi ayiswa kuye ngomunye wabafundi bakhe futhi amahebheru eshumi nantathu isishiyagalombili athi uyena izolo namuhla naphakade futhi uma engathathwa ngalezo zinsuku ukuba bonwe ngomunye wabafundi bakhe kungani thina babafundi bakhe kulobo busuku singelethe abafunayo ebukholeni ba uma inguyena izolo namuhla naphakade na ibhayibheli lithi nguyena uyena izolo namuhla naphakade. Manje ngiyazi lokhu kuzwakala kungubudedengu kodwa uma nje nizosibekezelela imizuzu embalwa ngikholwa ukuthi mina ngosizo lukankulunkulu nezwi lakhe nangokwezwi lakhe ngingamletha khona lapha phambi kwenu bese kuthi-ke lokho induduze nje bo yilokho esikuzele lapha. Thina makristu silapho kuthola induduzo ukuletha ukuze ebukhweleni bukankulunkulu esimaziyo ongasivusa njengoba enze eqabungeni ongasibuyisa. Ngabe kuyinsumansumane nje ngabe amanye amazi nje ehlanganiswe ndawonye ngabe ezinye izinganekwane zamajuda noma ngabe iqiniso na lapho okunokweduka okukhulu kangako kuzofanele kube neqiniso ndawo. Lapho kukhona idela mbumbulu ngizothi kunelangempela elenziwe kulo futhi lapho kukhona ukuzifanisa kukhulu nomunye umuntu nezinto eziningi kakhulu esizibonayo namhlanje kuzofanele kube nonkulunkulu wangoqobo ndawo. Manje uma singamkhonzi khona-ke asisuke entweni esiyenzayo futhi sihambe simkhonze ngoba empeleni busizani ubungcweti bethu uma kungekho lutho kubo na. Nobukoto betu abu, abusikoshi ekulahlweni. Abahethe nibakotho, abantu babhuza izimungu zokubulala imbewu yokufa ngezinye izikhathi. Beqotho, licabanga ukuthi bathatha enye into. Ubuqotho abukwenzi. Kufanele kube indlela efanele nendlela engafanele. Ngikholwa ukuthi iBhayibheli liqinisile. Ngikholwa ukuthi izwi likaNkulunkulu liqinisile. Manje uNkulunkulu uzofanele ehlulele. Ngiyaxolisa, uzofanele ahlulele izwe ngento ethize. Manje ngenkathi ngisengumfanyana, umndeni wami phambi kwami, hayi ubaba wami nomama, kodwa phambi kwalowo, sasingama-Irish macala omabili. Ngakho thina kwakuyiKatolika, futhi kwakuyimvelo nje kimi kubuyela ebandleni leKatolika. Awu, ubaba wami nomama washada ngaphandle kwesonto, futhi babengasonti. Kwase kuthi ke sengikhulile, ukwazi ukuthi kwakukhona uNkulunkulu, njengoba abaningi benu eyifundile incwadi yami, ngazi ukuthi kwakukhona uNkulunkulu ndawo ndawo. Kodwa manje umcabango wakho ngukuthi uma uNkulunkulu ezokuhlelela izwe ngebandla, manje-ke kuzoba yiliphi ibandla na? Uma kuzoba yibandla likatolika, manje-ke liphi lona ibandla likatolika na? Iliroma, ilo mthetho, noma yilona liphi azohlelela ngalo na? Uma ezohlelela ngeProtestani, ngabe kungeMethodist, Baptist, Pentecostal, iPresbyterian na? Yilona liphi na? Yebo, kunokuningi kakhulu ukudideka. Ngakho umfo bengathi, awu nje ku, oh yebo, uyakwenza, kunendaba inqobo nje uma uqotho. Incwadi yokuqala eBhayibhelini, okwabangela ukufa, ukukula, usizi nesono, kwaba ngenxa yokuthi umuntu oyedwa akalikholanga ngokuyikho izwi lilodwa. Incwadi le ugcine iBhayibheli uNkulunkulu ofanayo esabulweni samashumi amabili nambili wathi oyosusa izwi elilodwa noma inezele izwi elilodwa kulo isabelo sakhe siyosuswa encwadini yokuphila. Ngakho leyo kuzofanele kube incwadi yokwahlulela. Manje siyathola ukuthi ekuqaleni uJohane Ngcwele esahlulo sokuqala, ekuqaleni wayekhona ulizwi, ulizwi wayekuNkulunkulu, ulizwi wayenguNkulunkulu, ulizwi waba yinyama wakha phakathi kwethu, sambheka ozelwe yedwa nguyise ukuthi ulizwi iqobo lwakhe uNkulunkulu waba yinyama wakha phakathi kwethu. Hebrews 13:8 athi nguyenezolo lomuhlala phakade, manje-ke uma enguyena futhi kuyize, manje-ke lazimemezela kanjani iziqobo lwalo kuyo yonke eminye iminyaka na? Lizofanele lizenzele lona uqobo indlela efanayo namhlanje ukuba libe nguJesu Kristu onguyenezolo lomuhlala phakade. Lokho akungaphezu kweqiniso. Uyizwi futhi kuphi ukuthi izwi lamenyezelwa kanjani kuyo yonke eminye iminyaka? UNkulunkulu akaziguquli yena uqobo uMalakhi okuqala noma uMalakhi wesithathu isithupha uthi akaguquku, nginguNkulunkulu angiguquki. Ngakho indlela impela eyeyiyo ekuqaleni uyiyo namhlanje futhi wayeyizwi esintwini ekuqaleni. UNkulunkulu akasiniki neze isintu ibandla ukuba lime ngemuva, akabaniki neze isivumukolo ukuba sibe ngemuva. Wayeqinise isidalo esingumuntu ngezwi lakhe, kholwa lelizwi futhi uphile. Into efanayo namhlanje noKristu uyilelozwi. Ekuqaleni wayekhona ulizwi, ulizwi wayekuNkulunkulu, ulizwi wayenguNkulunkulu, ulizwi waba yinyama wakha phakathi kwethu. Manje ayikho kweminye iminyaka, manje-ke uzofanele abe ngofanayo namhlanje uma ehlala enguyena izolo namuhla naphakade. Kukuthi ngicabanga ukuthi ngikuchasise kahle ukuthi nguJesu Kristu onguyena izolo namuhla naphakade futhi uyizwe. Manje uJesu wathi imibhalo yayingephulwe, imibhalo wawuqinisile, nombhalo uyasho kuJohane Ngcwele okuqala ukuthi ulizwi waba yinyama wakha phakathi kwethu, uNkulunkulu waba yinyama endodaneni yakhe uJesu Kristu futhi wakha phakathi kwethu.
UJohane
Ngcwele 10:35 uJesu wabiza labo eza kubo okwakuyizwi ekuqaleni, abaprofeti. UJesu wathi lapha, umthetho wakini uqobo univunyisa ukuthi labo izwi likaNkulunkulu eleza kubo nezwi likaNkulunkulu leza kubaprofeti. Manje amaHebheru isathiyo sokuqala athi uNkulunkulu endulo nalokho ngamandulo ngezindlela eziningi wakhuluma kobaba ngabaprofethi ngalolu suku lokugcina ngendodana yakhe uJesu Kristu. Niyabona? Manje qabelani manje uNkulunkulu uJesu washo ukuthi labo izwi eneza kubo wabizwa ngoNkulunkulu lowo wakungaba prophet manje akusiko ukuthi umuntu qobo lwakhe wayenguNkulunkulu akusiko ukuthi umzimba kaJesu Kristu wayenguNkulunkulu wayengumuntu uNkulunkulu wayembozwe ngeveil emva kwakhe uNkulunkulu bedlala njalo ezemboza ngeveli ukuqhela emphakathini futhi wazembula kubantu abazokukholwa. uNkulunkulu ngaleli sodo eledlule ethabanakele ngashumela ngokuthi uNkulunkulu ombulwe iveili. uNkulunkulu bedlala njalo ezemboza ngeveli emva kwento ethize ukuze abantu bezwe elingaphandle bengezukwazi lutho ngayo kodwa uzembule yena uqobo kubantwana bakhe nakulabo abavumayo kungena emva kwaleyo veli. Ithesebente lidala kwakukhona izikhumba zetahasi ezazifihla uNkulunkulu wayesenkazimulweni yeshekhina kwakusemva kwezikhumba zetahasi. Ngaphambi kokuba beze emva kwezikhumba zetahasi ba izwi lalikuMose umprofethi wenyukela entabeni wayehlangane nensika yomlilo futhi yakhuluma kuye. Weza wayesenza izibonakaliso zomprofethi wakhipha abantwana bakaIsrayeli eGibhithe beza kule ntaba kwasekutya uNkulunkulu weza wayesekhomba uMose ngokumletha angene kuleyo nsika yomlilo futhi emboza ngeveyili. Ngekho omunye wayengahamba akukho muntu owayengazama ukuzifanisa nalokho wayengenakukwenza bafa. Uthathe umuntu oyedwa wangena emva kwalapha ensikeni yomlilo enkazimulweni kaNkulunkulu nasenkazimulweni yeshekhina futhi ngenkathi ephuma nalelozwi lalowo nyaka wayekhazimula kakhulu ngenkazimula kaNkulunkulu waze wamboza ubuso bakhe ngeveyili. Abantu babengenakumgqolozela naleyo kwakuyiveyili yemvelo. Kuyini na uma umuntu ebhobokela kuleyo veyili angene enkazimulweni yeshekhina manje izwe limbiza ngohlanya abakwazi ukubona ukuthi yini engalungile. Kodwa emva kwalapho akukho buhle bakhe angase angawabizi kahle amagama akhe angase angagqoki kahle nje angase angagqoki izingubo zabefundisi benkolo angase owesifazane angagqoki ngendlela abacabanga ukuthi ubefanele agqoke ngayo. Kungahle kube kodwa niyabo ngaphakathi emva kwaleso sikhumba setahazi emva kwaleso sikhumba somuntu phakathi lapho inkazimulo yeshekhina phakathi lapho ngamandla phakathi lapho yizwi phakathi lapho yisinko sokubukwa. Nikazimule yeshekhina engikukhanya eyenza kukhanya okuvuthwisa uhlamvu. Nina bantu basekansazi niyakwazi lokho ngokudla kwelo kusanhlamvu kukakolo ngaphandle kwalelo langa ngeke kukhanye. Uzongena emva kwaleso sikhumba setahazi uzophuma esikhunjeni sakho esidala imicabango yakho emidala izivumokholo zakho ezidala futhi ungene ebukhoneni bukaNkulunkulu khona ke izwi liba ngubumpela obuphilayo kuwe khona ke uphaphamiselwa enkazimulweni yeshekhina khona-ke iBhayibheli liba yincwadi entsha khona ke uJesu Kristu kuyelezelo lamuhla naphakathi uphile ebukhoneni bakhe udla isinkwa sokubukwa esihlinzekelwa kuphela lalo suku lwamakholwa abaphristi kuphela futhi singabaphristi ubuphristi bobukhosi isize ezingcwele abantu abazuziweyo benikele imihlatshelo yokomoya kuNkulunkulu kodwa nifanele ningene ukuya emva kweveyili ukuba nibone uNkulunkulu ombulwe iveyili futhi uNkulunkulu umbulwe iveyili lelo yizwi lakhe libonakalisiwe. Manje namhlanje sinabantu abaningi abathi awu thina njengosibanibani silikholwa ngalendlela elinye iqembu lithi thina njengosibanibani silikholwa ngalendlela yabo nithola eziningi izihumusho uNkulunkulu akadingi nayimubi umhumushi uhumusha izwi lakhe uqobo. iBhayibheli lithi alichazisizwa ngumuntu ngokwakhe uNkulunkulu uyembula uqobo lwakhe uyakwenza ekuqaleni wathi makube khona ukukhanya futhi kwaba khona ukukhanya lokho kudingi kuunyusho.
God said a virgin.
uNkulunkulu wathi intombi yakhulela iyakhulela lokho kudingi kunyushwa. uNkulunkulu wathi ngezinsuku zokugcina uyothulula wakhe umoya phezwa yonke inyama futhi wakwenza lokho kudingi kunyushwa. Kuselokhu kuyizwi izwi linguNkulunkulu. uNkulunkulu kuye yonke iminyaka wabele okungaka kwezi lakhe futhi phakathi lapho bekuzizani ukuthi wenzani wathuma umprofethi nezwi lenkosi lize kumprofethi. Umprofethi uyelembula kwizethameli nezethameli zilikholwe futhi manje ke lowo nguNkulunkulu eminyakazweni uNkulunkulu ehamba ngomoya wakhe.
Now we find He identified himself.
Manje sijola ukuthi wazikhomba yena uqobo njengendodana yomuntu lapha. Manje ukugcwaliza. Manje ngenkathi efika emhlabeni kumulani, wazikhomba yena uqobo emphakathini ngaphandle, wazikhomba yena uqobo njengendodana yomuntu.
He came in three.
Weza ngegama amathathu endodana. Weza njengendodana yomuntu, indodana kaNkulunkulu, indodana kaDavid. Manje indodana yomuntu ngumprofeti njena Jehova qobo lwakhe wabiza uHezekeli wathi indodana yomuntu uJehova ekhuluma kumuntu umprofeti wambiza ngendodana yomuntu noJesu wazikhomba yena uqobo njengendodana yomuntu ngoba imibhalo ingephula kuthi Deuteronomy 18:2 15 uMose wathi emva abantwana bakaIsrayeli bathi uNkulunkulu akangabe esakhuluma sifune uMose ukuba akhulume kithi wathi angisayikukhuluma kubo kanjalo kodwa ngiya kubathumela umprofeti uDeuteronomy 18:15 wathi inkosi uNkulunkulu wenu iyakuvusa umprofeti onjengami futhi ngakho lo mbhalo ngephulwe wafanele eze njengendodana yomuntu manje lokho kwakungokonyaka wakhe ngenkathi elapha emhlabeni manje ngenkathi efa wavuka wenyuka wayezethuma ibuyisa umoya ongcwele leyo ngokuyindodana kaNkulunkulu uNkulunkulu ngumoya futhi wonke unyaka webandla bekuyindodana kaNkulunkulu kuyike esikhathini seminyaka enkulungwane yindodana kaDavid ihleze esihlalweni sobukhosi ibusa yenyukile unqobayo uyakuhlala nami ezihlalweni sami zobukhosi njengoba nami nginqobile futhi ngahlala phansi esihlalweni sobukhosi kababa wami uhleze esihlalweni sobukhosi sikababa manje kodwa esikhathini seminyaka enkulungwane uhlala phezu kwesihlalo sobukhosi sakhe uqobo ngoba uyindodana kaDavid uyindodana yomuntu indodana kaNkulunkulu indodana kaDavid niyabo kungokuphelele nje manje siyathola wafanele eze njengomprofeti ukungaguquki kwezi lakhe uNkulunkulu akaguquki uNkulunkulu akaguquki ngokuba wayengumprofeti owaye kuJosefa wayengumprofeti wayengunkulunkulu kuJosefa wayengunkulunkulu kuDavid Phesizana uJosefa wafanekisa nje ukuphila kukaKristu cishe impela ngokuphelele kodwa wenza iphutha ukukhombisa ukuthi wayengezuye umuntu wenza amaphutha ngiyabona watshela uFaro wathi watshela uyise owaye ngumprofeti uJakobe wathi utshele uFaro ukuthi singabeluzi bezinkomo ngoba umeluzi wezimvu uyizi nengizwe umgibhitho kodwa uyise umoya ungumelanga kwenze wathi izinceku zakho abeluzi bezimvu nga ngo niyamona uJosefa lapho enza iphutha uDavid umuntu omkhulu wenza iphutha umuntu ongwenziwe kaNkulunkulu uqobo lokho wathatha uBathisheba ecabanga ukuthi wayenga kufihla lokho kuye impela uNkulunkulu ayekade emkhonza yonke impilo yakhe kodwa uNkulunkulu wamdalula ngoNathani umprofeti Yebo, kodwa nokho buka uDavid ngenkathi ephuma edingisiwe kubantu bakhe uqobo, inkosi elahliweyo, indodakazi yakhe uqobo yayikade idlengulwe ngumfowabo, nabanye abafowabo babembulele. Futhi nango wayelapha, uAbsalomi wayevukile, wayesehlukanisa imbi ebangela umbhedukazwe, futhi uDavid uyise uqobo waxoshwa, wasuzwa, walashwa ngabantu bakhe. Ephuma emzini umfoti agabe isishosha kancane utileka ngapho, ehlekisa ngayo, futhi emkafulela ngabathe, lowo mlindi wahosha inkemba yakhe, wathi ngizoyeka lelo khanda lenja lihlale kuyo, ikafulela inkosi yami ngamathe na, uDavid wathi miyeke uNkulunkulu umtshele ukuba enze lokho. Ungabazeki uDavid wayengazi ukuthi wayenzani. Wenyuka intaba yeminqumo efanayo lapho wayesebuka ezantsi ekhala ezinyembezi. Inkosi elahliwe lapho eminyaka ngamakhulu ambalwa emva kwalokho uJesu Kristu wahlala entabeni efanayo. Indodana kaDavid ekhala ezinyembezi njengenkosi elahliwe futhi bamkafulela ngamathe naye. Yabo zonke lezi zinto nje zazifanekisa uKristu waye yingxenye yakho uNkulunkulu akaguquki imvelo yakhe ayiguquki isimilo sakhe asiguquki zalokho yile izwi yabo noma lucky wasithatha isithupha uyakufakazisa lokho uguqula isimo sakhe nje senyaka kamunye unyaka kamunye wabele ingxenye yeze prophetwe ukuthi iyokwenzeka ngezinsuku zezithize awu lapho lo nyaka ufika uNkulunkulu uhamba ngesinye isimo nje nyabonga uNkulunkulu kasa sangeska jesu izwi laba inyama la kapakati kwethu Manje kumayipere sine, siya chola, mayipere sine, ishu mnambili. UJesu wakhonjwa ngokuphelele ngemisebenzi yakhe, nalokho akwenzayo, ngoba mayipere sine, ishu mnambili, ayasho ukuthi, izwi likaNkulunkulu libukhali kunenkemba esika nhlangothi zombili, lona futhi lehlulele imicabango nezizindla zenhliziyo. Kwaba kanjalo-ke u-Abrahama ngenkathi le ndoda ihlangene naye nothuli ezingutsheni zayo futhi siyathola ngenkathi u-Abrahama ebone le ndoda wayibizela eceleni amabili awo yehlela eSodoma isithombe esihle kakhulu salolu suku esiphila kulo futhi sithola u-Billy Graham wesimanje nabo beseSodoma bewakhipha Bukani bandla elikhethiwe nokho inzalo yangempela ka-Abrahama kulothi wayeyindodana yomfowabo kodwa u-Abrahama le ndoda ayizange yehle le eyakhuluma no-Abrahama futhi lapho ikhuluma no-Abrahama yathi Abrahama manje yakhumbulani igama lakhe lalingu-Abrahama izinsuku ezimbalwa ngaphambi kwalokho nomkakhe wayengusarayi hhayi usara yasithi Abrahama uphi umkakho usara na wathi usethembeni emva kwakho yathi ngizokuvakashela ngokwesikhathi sokuphila futhi usara enhliziyweni yakhe wathi ukuhleka ngakho le ndoda efulathela ithende ibhayibheli lathi wathi uhlekeleni usara na ethendeni emva kwayo futhi u-Abrahama wabiza le ndoda ngo-Elohim u-Elohim ngokhona ngokwamandla akhe manje igama lesingizi elithi inkulunkulu lichaza noma yini lawo magama esingizi kufanele uwabhekisise ngoba anazo zonke izinhlobo zemiqondo ephendukezelwe unkulunkulu leli deski lingaba ngunkulunkulu isihlahla singaba ngunkulunkulu umuntu angaba ngunkulunkulu noma yini unkulunkulu igama lesingizi lichaza unkulunkulu kodwa ukuthi Elohim kuchaza ukuthi okhona ngokwamandla akhe kungaba khona kuphela leli deski alikho ngokwamandla alo umuntu akekho ngokwamandla akhe isihlahla sikho ngokwamandla aso kodwa u-Elohim ukhona ukhona ngokwamandla akhe ubonakalisiwe enyameni yemilapho edla iphuza ubisi oluphuma enkomazini edla inyama ithole edla isingwe futhi ikhuluma no-Abrahama futhi u-Abrahama wathi kwakungu-Elohim
As it was in the days
of Jesus, kulukho ngcwele weshumi lesikhombisa. Wathi njengoba kwenzeka emihleni yaseSodoma, kuya kuba njalo lapho ekubuyeni, labo indodana yomuntu iyobonakaliswa.
Not son of God now, son of man.
Hayi indodana kaNkulunkulu manje, indodana yomuntu ibonakaliswa. Lapho yembulwa, yenziwa, yaziwe ebandleni layo. Indodana yomuntu iyokwembulwa ngabhambi nje kwendodana ethenjisiweyo. U-Abrahama wayembonile uNkulunkulu ngezimo eziningi ezehlukene ekukhanyeni nasemibonweni kodwa nangu uNkulunkulu wayesendodeni ngaphambi nje kokuba elindelwe netshenjisiwe indodana ibonakale uJesu wathi ngaphambi kokuba indodana etshenjisiwe ibuye futhi u-Elohim uyozi izwi lakhe bonakalise enyameni uNkulunkulu bani umzalo ezithanda ukubona uJesu uNkulunkulu wazibonakalisa ngokufanayo kuyo yonke iminyaka bewuhlala kunjalo uzifihlile yena uqobo phakathi emva kwenyama yomuntu nguNkulunkulu kini useyisikhashana nezo lingabe lisangibona nokho niyakungibona nina ngiyakuba nani ukhona ngisho kithi uyoba khona kuya ekupheleliseni aze embulu esimweni evele ezulwini izwi likaNkulunkulu lalo nyaka wawethembisani lo nyaka na uma nibheke ebhayibhelini futhi nibone ukuthi yini ethenjiselwe lo nyaka futhi niyakubona lonke kubhila obala ngikhathali ukuthi ubani othi liqinisile noma linephutha liqinisile ngoba linguNkulunkulu ehumusha izwi lakhe uqobo abadingi muntu ukuba athi awu lezo zinsuku sezedlule ayikho into ekuthiwa ukuphilisa ngokukankulunkulu nakho konke lokho ngubuhlanya kuyiphutha uma uNkulunkulu ethi uyakwenza unyakeni othize uyakwenza kodwa into yakho ingukuthi singena enkambisweni endala yento ethize emuva le isikole esikhulu esithize sivela kude le futhi siyaligeja yingalesi sizathu bagetsha uJesu ngenkathi efika babesalokhu bezama ukuphila phansi komthetho kanti ibhayibheli lalisho ngoba ucacisile khona lapha ngizolifunda wathi silali imibhalo kuye nithi ninokuphila okuphakade futhi yiyo efakaza ngami uma imibhalo engafakazi ngami khona-ke kuyiphutha impela babevelele babone ukuthi intombi yokhulelwa impela wayeyimpendulo aphelele emibhalweni thina makristu siyakukholwa lokhu manje kodwa kwakuyomsiza ngani uMose ukuza nosuku lukano umlayezo kanokwa na kwakuyomsiza ngani uJohane umbhaphathizi ukuza nomlayezo kamose na yebo asinawo umlayezo kasenki asinawo umlayezo kamuti sinomlayezo walelihora asinawo umlayezo kaLuther noma umlayezo kaWesley babekahle kodwa lona ngolunye usuku lesi ngesinye isithembiso lona ngomunye unyaka webandla uJesu Kristu nguyena izola namuhle naphakade ushaqiza kanjani abantu bakajola kuphubutheka kanjani onyakeni kodwa kufanele kube ngaleyo ndlela basivivi kulo nyaka ibhayibheli lathi futhi bayodlaza baphume emlonyeni wakhe kulo nyaka webandla laseLaodikeya kodwa abaningi abathandayo uyabayala futhi abasole wakhuluma ukuthi kuyoba ngale ndlela kulo nyaka webandla laseLaodikeya kumbulani uNkulunkulu uguqula izibo zakhe enmorphe igama lesiGreki lichaza ukuthi faka isifihla buso esihlukile njengakukhamen noma ukuthize noma imidlalo kaShakespeare unjengomdlali uguqule isimo sakhe bonke lokho abaprofethi ababeyikho lokho kwakunguNkulunkulu kulabo baprofethi uJesu washo njalo nibabiza kaNkulunkulu labo izwi likaNkulunkulu eleza kubo futhi nakho ngilaba indodana kaNkulunkulu ningilahla kanjani na Hoye, indefanana namhlanje. UNkulunkulu abonakalisiwe ngiyameni. Umlayezo wehora, ukukhanya kosuku. Singeke saba naleyo minye imilayezo emuva lapho isivele iphiliwe, siphile ekubekezeleni ukuxopha mehlo kokukhanya. Lokho isikwelethe esikhulu kunezo zonke, ukuphanga, ukukhulu kunekho konke. Izizwe esike sakwazi. Kwenziwa eNgilandi lapho kungekudala, kwenziwa ngamalambo manga, amadola ayizigidi ezisikhombisa. Ukuphaka isitimela kwakungagaze kwaziwe ngakho ngaphambili emlandweni leso kwakuyisikweletu esikhulu uphawu onyakeni wezigelekeqezweni nophawu olukhulu lezo zonke lwezigelekeqe onyakeni ezweni eziphila kulo njalonjalo ngokukhanya kwamanga kuleli hora eziphila kulo kuzama ukusibeka phansi kolukuyohlobo lwesivumo kholo lezinto kanti zizincwadi eziphilayo noma ngamanye amazwi siyizincwadi ephilayo elotshiwe futhi manje iphila bala izwi likaNkulunkulu njengoba ethembise ehoreni izwi libonakalisiwe izincwadi ezilotshiwe ebiphila kubonakale yiloko abapostoli ayeyikho yiloko uJohane umbhaphathizi ayeyikho wayeyiphimbo lomemeza ehlane wazama kubatshela lokho futhi wayengumalaki wesithathu bekani ngiyakujuma isithunywa sami phambi kobuso bami lungisani indlela phambi kwabantu wayeyilelozi eliphilayo Imandla laqinise lizela ngokusha kule yona liyize liphilani kaNkulunkulu liyize lalonyaka libonakalisiwe sinali imibhalo futhi libone ukuthi yini efanele ukuba khona kulonyaka nango uKristu ephila futhi eguqula nje isifihlabusa sakhe esuka kwesinye eya kwesinye manje wakhonjisisa njengoba Mesiya babefanele ukukwazi siyazi ukuthi uMesiya wayefanele ukuba yini wayefanele ukuba ngumprofeti yiloko iBhayibheli lathi wayeyikho yiloko athi wayeyikho Mina indodana yomuntu nithi ngingubani indodana yomuntu na njalo uzikhomba yena uqobo njengonyako prophethi uzikhomba yena uqobo njengomprofethi kaNkulunkulu iloka yeyiko kodwa wayedlula prophethi wayenguNkulunkulu umprophethi Lokho David ayikho lokho Mose ayikho lokho Elija ayikho konke kwakho okwakuyikho buye wakuhlala ukugcwala kobuNkulunkulu ngokomzimba wayenguNkulunkulu umprophethi WayenguNkulunkulu uJehova wabayinyama indodaneni yakhe uQobo wazivusela yena uQobo ithebelekele ukuba azibonakalise yena uQobo kulo bonke abanye babo bedlileka babe nezimfa kodwa lukho ufa kuye ngisho uNkulunkulu uQobo lwakhe wathi lo uyindodana yami ethandekayo ngithokozile ukuhlala kuye kunjalo lukho ufa kuye yizweni wayenguNkulunkulu obonakalisiweyo bathi uzenza wena uNkulunkulu noma ulingane noNkulunkulu wayenguye wayeyindodana yakhe uQobo amen wayene wayengukubonakaliswa kube uNkulunkulu uNkulunkulu wayekuKristu yenza ukuba izwe libuyisane naye Nakulolu sungu lokugcina ukhuluma kubantu ngendodana yakhe uKristu Jesu ezenza ziwe manje ke yini uKristu na izwi izilani izwi lika Mose na yebo kodwa namhlanje uyize libonakalisiwe lalolu sungu Ngabulala ukuthi Jesu wayenjani manje ungumprofeti ake sibone ukuthi ngabe wayenazo yini sibonakaliso sobuMesiya asiye kuJohane ongcwele sahlezi sokuqala okwelandelayo emihlanu imizuzu eyishumi ngaphambi kokuba sivale uJohane ongcwele oqala simbona efika emhlabeni wazalwa intombi lokho nje iBhayibheli lakushoyo wakhulelwa esizalweni sentombi Akusiko kuthi intombi yayingunkulunkulu kwazi manje yona wena uthi kuthiwani ngoMaria na wayengongaphelele wayengowesifazane owesifazane nje njengani noma imuphi omunye owesifazane hayi unkulunkulu kazi owesifazane omunye wathi yona madlodi ukusho lokho na xaba umnumzane phekisisali lapha walenza kuphi iphutha na ngani lapha wenza ililodwa Ngikathi bethele emkhosini ePentecoste nabantu bahambisana uhambo lwezinsuku ezintathu futhi balahlekelwa nguye abazali bakhe ngakho babuyela emuva kuyamthola futhi bamtshela empalweni enenkulumo empikiswane ngawo nabapriesti ethempelini futhi bekusizani ukuthi uMaria wathini khona lapho phambi kwalabo bapriesti labo bacceki wathi uyihlo nami besikufuna ngezinyembezi Kodwa izinjalo liqondisa kwaduka wayeyizwe umfana oneminyaka eyishumi nambili kudala wavelaphi lokhu kuhlakanipha na khumbulani khona lapho wabika ubufakazi wakhe wathi unkulunkulu wayengubaba wakhe futhi lapho wathi uyihlo nami ujosefa ubekufuna ngezinyembezi wathi anazi yini ukuthi ngimelwe ukuba ngibe kokukababa wami na nebo ukuba wayekade enobaba wakhe ujosefa wayekade engubaba wakhe wayeyobe ekade enze iminyango yamakhabethe nezinto niyabo kodwa wayekokukababa wakhe qondisa izwi lalolo suku wayeyize amen niyabo uMaria wenze iphutha kodwa kukho maphutha yena awenzayo wayengopheleleyo Kavelani ngenkathi ezalwa wakhuliswa wabhabhathizwa kuJohane umoya ongcwele wehlela kuye ehlane ngemuva waphandle inkonzo yakhe yaqala iphiliza kwakukhona indoda ethiwa uSimoni futhi wafika nomfowabo uAndrea emhlanganweni manje lalelisisani manje sizovala vala futhi sibone ukuthi wayeyini ngaleyo nkathi futhi uma akhuluma kobaba ngabaprofethi ngaloli izinsuku zokugcina ngendodana yakhe nibone nje ukuthi uNkulunkulu uyini namhlanje nibone ukuthi ngabe ukhonjwa ngendlela efanayo yini wazikhomba kanjani yena uqobo na ngabe wehla bese ethi manje ngedlule esikoleni nginezinqu zami zobuciko iPhD LL njalo sengilungele konzo yami qhaba umnumzana ngakwenzanga wahamba ongena ehlane njengoba kwenza uJohane waphuma ecotshwe ngomoya ongcwele Kutsale ukuthi wazikhomba kanjani yena uqobo ngenkathi eqala kushumayela kwakunendoda uAndrea wayekade lalela uJohane wahamba noJesu ukuthola ukuthi wayekuphi wamlandela ezantsi kuye emhlanganweni waletha umfowabo uSimoni Kanti nje uSimoni angenyukele ebukhoneni bukaJesu uJesu wathi igama lakho nguSimoni futhi uyindodana kaJona lokho kwamkhomba khona lapho igama likaPetro lashintshwa lisuka kuSimoni liya kuPetro okuyitshe lincane futhi waba yinhloko yebandla kamuva Manje ke sibona umfo emilawa bogamalingu Simon wathi manje ume kancane kade singenayo umprofeti iminyaka ngamakhulu amane umprofeti elandelayo siyazi ukuthi kuzoba yini Ngakho manje ke uhamba uzungeza izintaba cisha amabayela ishumi nanhlanu uma uke ube lapho ukumaka indawo lapho afumana khona umngane owayekade nezifundo zeBhayibheli ndawonye wayeyindoda ethembekile ngempela indoda ephucuzeke kahle igama layo kwakungunathaniyeli Ngakho akungabazeke enyukele eminyango futhi ethola ukuthi wayengeke endlini yakhe ngqo kungahle kuba kwakukade kungumkakhe wathi uphumile usesixhobeni sakhe seminqumo phandle lapho ekhuleka ngakho uFilipi eshisekele kakhulu ngalokho ayekade ebone kwenziwa ukukhonjwa kuphelele kukaDeuteronomy 18:9 umprofeti wayekade evukile ngakho wahamba wahlangana noNathaniyeli wayesathi Nathaniyeli woze ukubona ukuthi ubani mfumene ngelesikade sokuxoxa ngesimo sezulu nezinto lezo wokuphuthuma inhliziyo yakhe yayivuthwa lokho kukhulu kakhulu kithi manje sinezinto eziningi kakhulu ezinye ukuba sizenze ngaphandle kwalokho nento yokuqala niyazi wathi woza ubone ukuthi ubani esimfumene uJesu waseNazareth indodana kaJosefa ayesibhobokele ngcoceni yabo lapho behamba bezungeza ugulolwandle sengiyamuzwa uFilipi ethi uNathaniyeli uyamazi lo mdewo omdala ezansi lapho uyazi mdala wafa lapho kungekudala uJona na qhabo indodana yakhe uSimoni yebo ngiyakhumbula ngithi angenhlazi kuye awu kuthi wani ngaye na awu akaninayo imfundo enele ukuba sayine igama lakhe uqobo angakwazanga ukusayine irisidi yami ibhayibheli lathi wayengazi lutho futhi engafundile kodwa baqaphela ukuthi wayekade noJesu ngakho sithela ukuthi wayengakwazi ngisho nokusayina irisidi wathi uyazi ukuthini ngingathi enyukela ngempela ngqobo kweni balo muntu umuntu engamazi wamtshela ukuthi igama lakhe wayengusimoni indodana kaJohn wathi lowo wakusuye uMesiyana lowo wakusuye umprofethi na lowo wakusuye iDeuteronomy 18:8 mibhalo igcwaliseka na landelise emuva empilo yakhe sukuluni esiphila kulo na siphila sibhekisisa lowo Mesiya ozayo sonke thina amaHebheru sinjalo lokho akusikho na Ah, manje awumi kancane. Washo natatiyeni ngizofanele ngithole. Oh, ngeke kungimangalise uma engeka kwazi. Ah, ngikubone. Ake ngiye kumunye wemihlangano bese ngikubona kwenziwa.
All right.
Kulungile ukubukela ngo emhlanganweni lapho Jesu emikhona wathi bheka umIsrayeli okungeke nkodise kuye wathi Rabbi ungaze nini na wathi ungakabiza kuFilipi ubhansi komuthi ngakubona kwakuyilokho kwakuyilokho
What is that?
Uyini lokho na uJesu Kristu kuyelezelwa namuhla naphakade nebo wazikhomba yena uqobo izwi wathini lo ngofundayo na Rabi uyindodana kaNkulunkulu wena uyinkosi kaIsrayeli kodwa nakho kumi abanye balabo eduzane abangakukholwanga lokho bathi lo muntu kuBelzebule uJesu wathi ngiyanithethelela ngalokho nibiza umoya kaNkulunkulu ngento engcolile ngoba ukubuyisana kwakungakenziwa kodwa nxa umoya ungcwele yena umoya ongcwele yena yisabizwane zomuntu nxa hayi umcabango umuntu nxa yena umoya ongcwele ufika ubu zokwenza into efanayo yize lilodi limelene nawo lisoze lathethelela khumbulani nguyena izilo lomuhle naphakade yize likhonjiwe lenziwe inyama manje ke sinjela lapho manje lokho kwakungamajuda intathu kuphela izinhlanga zabantu singaba nokuhlukana kwethu kobuhlanga nokuhlangana kobuhlanga futhi noma yini nifuna kuyenza akusilo isasa salami ngincika kuKristu ngikonzisa wonke umuntu kodwa lelani ake nginitshele bukani lapha kwakukhona iJuda owezizwe nomSamaria futhi bekusisana ivangeli sikhuluma ngoPetro nezihluthulelo walivula ngosuku lwePentecost kumaJuda uFilipi waye hla wayese babathiza amaSamaria futhi wakhipha uDevil umoya ongcwele wawungakehleli kuwo uPetru wehla wayese beka izandla phezu kwawo emukela umoya ongcwele nasendlini kaKhoneliyo abezizwe bamemukela manje abezizwe jina ma-Anglo-Saxon sasingabheke ngisho uMesiya sasingabayedeni nezagila emhlane wethu sasikhonza izithixo kodwa bobabili umJuda nomSamaria wayebheka uMesiya
And he only comes to those who are looking for him.
Kujuza kuphela kulabo ababhekile kubekela emkondweni kuwo wonke lomhlangano uyohlangana kuphela nalabo ababhekile. Ekugcineni khona ke usweleke ukuba wayeye Jericho ngolusuku futhi wayeswelekile ukuba adlule ngase Samaria lokho kuphezulu ngasezintabeni wehlela endaweni manje simbonile ezikhomba yena uqobo njengoba uMesiya ekhomba isibonakaliso sakhe sobuMesiya futhi basihlambalaza ngakho uswelekile ukuba adlule eSamaria babebheka uMesiya nabo ngakho wafika emzini othiwa isikari lapha cishe kweleshumi nambili nqo umthombo uselapho bahlala phansi nje ngakuwo ngaphandle nje kwesango lomuzi lapho iphampu yomphakathi bonke beza kuzokha amanzi abo akusiyo iphampu bawudedela wehle nje ngesigwedlo bese bekha amanzi futhi banalabo jeka bakhulu bayakwenza namhlanje futhi khuluma ngokubalansa abanye bethu besifazane ndiyahamba nitshele amabhuku ekhandeleni na noke libone ukuthi labo besifazane bangawubeka kanjani ujeke ongamagalane amahlanu phezulu ekhanda labo nomunye enqulwini futhi nje bahambisane baxoxe futhi bewubalansisa nje ngokuphelele nje futhi bedla lapha cishe kweleshumi nanye ngqo osubini ngathi befika lapho sekulapha emini futhi wathi bafunde emzini kuba bayothenga umphako futhi kwakukhona isifazane emzini odumolubi wayengavunyelwa kuba abe nabo bonke besifazane ngakho waphumela emthonjeni ukuzokha isabelo sakhe samanzi futhi lapho esezokwehlisa imbiza yamanzi wabuka ohlezi ngale kuzodonga indoda eyakhuluma kuye yathi sifazane ngibuzise manje babenokwehlukana kuqondile amaJuda namaSamaria futhi wayazisa ngokukhulu kushesha ukuthi kwakungesilo isiko lokuba indoda yohlobolwayo ukuba icele sifazane onguye umSamaria naluphi usizo ngokuba amaJuda namaSamaria ayengenakho ukuzwelana ayengenazinto zokudlelana yathi kodwa ukuba bewazi ukuthi ubani okukhuluma kuye uyocela kimi amanzi futhi bengiya kukunika amanzi ungeze lapha ukuzokukha wayenzani na ixhumane nomoya wesifazane wayengumprofethi Nengoko yengokuthi bafanele yini bakhululeke eJerusalema noma entabeni wathi ubaba ufuna labo bakhululeke ngomoya nangeqiniso. Futhi aqhubeka waze wathola ukuthi hey yini inkathazo yesifazane wehla qo waze wayithola inkathazo yakhe sonke siyazi ukuthi hey yini ufuna ibhayibheli uJohane ongcwele wesine. Sitsheleni na wayenamadoda amaningi kakhulu wathi hamba ulanda indoda yakho uze lapha wathi anginandoda wathi ukhuluma iqiniso ngoba ubune isihlanu.
Look at the difference of that little woman.
Ngibalumehluko. Unawazifazana mncane nalabo baphrishinga lolozuku. Wathi Nkosi, ngiyabona ukuthi ungumprofeti wena. Manje kade singenayo iminyaka engamakhulu amane.
I perceive that you are a prophet. We know when Ngibona
ukuthi ungumprofeti wena. Siyazi nxa uma siyefika, ilanda yoyenza. Unjalo na? Uyosikhombisa lezi zinto. Uyositshela lokhu. Wathi nginguye okhuluma kuwe. Indoda nje ejwayelekile ehlezi lapho ineminyaka engamashumi amathathu budala nje cishe ibukeka inamashumi amahlanu ngoba babeshilo nje uJohane ongcwele wesithupha ungumuntu ongakeve emashumini amahlanu budala futhi uthi ubone u-Abrahama manje siyazi unodevele kodwa wathi u-Abrahama engakabibikho ngikhona. Futhi ya wayelapho-ke umfo omncane nje mhlawumbe esebampunga kancanyana entshebeni yakhe umsebenzi wakhe umzimba wakhe womuntu wawuyintekenteke kungekho buhle ukuba simfise isikhumba sidala sitahasi futhi kodwa okwakungaphakathi kwaso kwakuyishekhina okwakungaphakathi kwaso kwakungunkulunkulu. Unkulunkulu kwakuyini na lapho wakhonjwa yizwi likankulunkulu lazi imfihlakalo yenhliziyo yabo yabo lelo kwakuyizwi lika waye yizwi likaNkulunkulu futhi izwi likaNkulunkulu lisakwenza lokho ngoba unguyena izwi lonamuhla naphakade niyakuthola kutholeni ekucabangeni kwenu manje qabelani unguyena izwi lonamuhla naphakade. Wagijimela emzini futhi wathi uzani nibone umuntu engitshele engikwenzile ngebe siye yini uMesiya lona impela na uma lezo kwakuyisibonakaliso sikaMesiya eJudeni naku umSamaria futhi akabheki ibuso bamuntu okuyena ezolo namuhle naphakade futhi lokho kwakungukuphela ngenkathi uNkulunkulu ema ukusebenzana namaJuda namaSamaria futhi lokhu kukuphela kwezimiselo zesikhathi sabezizwe ngenkathi ezenyuke wadlula kubagoquli nokunye nobunye kuyofika kupheleni futhi kwathenjiswa njengoba kwenzeka emihleni ka-Abrahama kuyoba njalo nxa indodana yomuntu yembulo kwabezizwe osukwini lokugcina iyobuya futhi. Kuningi kakhulu obekungashiwo lapha kodwa angisheshise manje ngoba sekungelesishiyagalolunye ngqo kamuva kancane nje sizophuma ligamenxe lesishiyagalolunye. Inkosi Thanda kapelani umprofethi wathi ngalo kuzakhariya weshumi nane isithupha kuyoba usuku olungebizwe ngemini nobusuku kodwa kuyoba usuku olukhwantabele kodwa ngesikhathi sokuhlwa kuyakuba ngokukhanya. Manje bhekisisani masini akukho mbhalo ongephulwa wonke kufanele ugcwaliseke. Manje langani liphuma kanjani na liphuma aphi na empumalanga lishona aphi na entshonalanga icucuko ihambisana nelanga kanjalo nevangeli kutholeni. Manje sibuyele emuva ngo okwini lwasentshonalanga manje futhi uma singaqhubekela phambili sibuyele emuva ngo empumalanga futhi siwele ngo sijikeleze iPacific kuye empumalanga futhi akukho lutho phakathi lapho niyabo. Manje impucuko ihambisana nelanga ivangeli liwele amanzi lisuka eMediterranean futhi lenqamula langena lisuka kuPaulo ongcwele liye eGermany lithiwe eGermany lawela umkhulu waseNgilandi la eNgilandi lasuke eNgilandi lawela Atlantic la United States futhi manje selibuyele ePacific futhi. Bhekisisani ilanga elifanayo libuma empumalanga lilanga elifanayo lishona entshonalanga LANGA nomoya ongcwele ofanayo wehla ngosuku lwePentecost empumalanga. Manje bekunusuku obelungebizwe ngemini luhwaqabele usuku oluhwaqabele olunemvula niyayibona lapha eKansas lunemvula luhwaqabele. Sibele ukukhanya kwenele ukujoyina ibandla nokwenza lezi zinto ukukhanya kwenele ukujikeleza phakathi kodwa wathi ngezikhathi zokuhlwa kuyakuba ngokukhanya indodana yobuye futhi noma ngcwele ubuya ngaloli zinsuku zokugcina nokugcwala futhi kwamandla kaNkulunkulu izwi libonakaliswa ngeluthela futhi njengezivimbane sikhula siyaphezulu. Iluthele nguquqa kuqala uWesley Pentecost futhi manje ngokuthi siyacitsha phakathi ngo ngoba inkathi ehitshela inhloko libuyele kwizivivane lizofanele lilingane njengakho konke kunye kwazo ngeke ngisho gijimise ubukhali bomeze phakathi kwazo siphelele kakhulu futhi izoba njalo nenkonzo kezinsuku zokugcina iyosalela kakhulu njengesandla sakho sakho singesiyiswa ngempela lesi sithunzi sesandla sakho sizithombe sesangempela lapho ziza emva kwesikhashana ziba ngesisodwa ziba njalo futhi leyo ndlela ibandla liba yiyo mlobakazi abayikho kuKristu baba munye njenganoma yeyiphi indoda nomfazi Nyabo wodlela ngqo ezinsukwini zokugcina futhi sizama ukuphila kubinyezeleni ukuxopha amehlo okulunge usuku na kuyizolo lomuhle laphakade ezikhomba yena uqobo ngokuphelele ngamaHeberu eshumi nantathu isishiyagalombili uJesu Kristu nguyena izolo lomuhle laphakade kuba sasiphile emuva enyakeni kaLuther sibuka emuva ngophakathi lapha kulowo nyaka sibona ngqo kulowo nyaka osesadezi ukuthi uLuther wayeyileso sithunywa impela nje nehashe lapha lakho konke kunye kwakho kulowo nyaka sithola nyaka kaWesley unyaka wasePhiladelphia sithola lowo nyaka uvuselelo omkhulu owaphumayo uthando lobuzalwane sithola uWesley impela endaweni lapho iBhayibheli lathi waye khona sikuthola namhlanje lapho nje athi waye khona ihora izikade ziphila kuso lalelani lo maGreg yehluleka kumbona ngani na banomzana ezithanda ukubona uJesu yehluleka kumbona ngoba wayembethe ithempeli lakhe lomuntu uNkulunkulu mund inyama yomuntu kwakuyilokho kwakubaphuphuthekisayo baqondanga wena ngumuntu uzenza uNkulunkulu noma olingana noNkulunkulu wathi awu uma nakwazi kubabiza ngomthetho futhi akukho mibhalo engephulwa libabiza ngoNkulunkulu babe yibo eleza kuba izwi likaNkulunkulu manje ke ungukugcwala kwalelozwi izwi elalingelalo losuku ndedela kaNkulunkulu umhlengi ngenkathi uNkulunkulu uqobo lwakhe uza emhlabeni futhi wahlala endodeni ukuba azethwese yena ukufa uhlenga bonke lomuntu simile seyitheni hayo zifazana indodo adamu sibile wafa futhi washona emhlabathini ukuba akhiphe lezo into amen lawo maqabuke ewile emuva ngeleya ukuba awalethe phume kuvukeni ungakanani obekungashiwo ngalokho bekungasithatha amahora kodwa silapha endaweni ngobanje abezizwe bangalolo suku behluleke kulibona ngoba lalisenyameni yomuntu ngiyamangala ukuthi asizukuyenza yini into efanayo ngiyamangala uma sizokwenza iphutha elidabukisayo abalenzayo sehluleke umazi ngoba wayekhona yena izila lonyaka lakhonje emzimbeni womuntu umfana owayengena mfundo esingagaze neze simazi esikoleni sasingenazi incwadi ezimtsazayo yena ngisho evela kunoma yiyiphi inhlangano yalolo suku engena mfundo akukho dumo lwalutho kodwa indoda ehlanyayo iziphuzi sewayini umngani wezoni indoda igumbuqela izwe ezalwe ngabandla komshado umama wakhe wakhulela izwe yisosha futhi wathatha igama lakhe njengendodana kaNkulunkulu noma ezibiza ngomprofeti lona waseGalile obizwa kanjalo ngomprofeti kodwa izwi labonakaliswa abaningi abamemukelayo wabapha amandla kube babe ngamadodana kaNkulunkulu futhi kunjalo namhlanje uma sibona lo mnyekazo kamoya ongcwele omkhulu ubonakalisa abaningi abamemukelayo wabapha amandla kube babe ngamadodana namadodakazi kaNkulunkulu uJesu Kristu wakhonjwa ngokufanayo ngezwi lakhe kuzo zonke izizukulwane asikhathamise amakhanda ethu
Christian friends
Bangala bangamaKristu ngifuna kulibuza ake sibe nje futhi sicabange umzuzwana nje ngabe leli iqiniso noma ngabe kodukana ngabe yilo na uma kuliqiniso sikweleta yonke into kulo siyaphi na kuphi kumoka lokhu na ungaqiniseka kanjani ukuthi uqinisile na
now in the beginning he was the word
manje uqaleni wayeyizwi nezwi lehlulela umcabango osenhliziyweni lakwenza ngabaprofeti lakwenza ngoKristu futhi wakwethembisa ngezinsuku zokugcina ngokuba nguyena ezulu namuhla naphakade baba wasezulwini thatha izwi lakho ulibeke enhliziyweni yomuntu ukuthi bonke abantu kangekanye kulobo busuku lesi sigejane sincane sabantu phandle lapha
We realize, Lord, that we're living
in the shadow. Siphila emathunzini ukufika kwakhe namathunzi aseba ngokuyikho ngempela unyaka ngonyaka. Sibona izibonakaliso zibonakala okubonakala kwesabeka siyabona amaphepha endabeni nasemaphepha bhukwini inyanga iphenduka igazi sizwa ngokuza amazamo okuningi komhlaba umhlaba wonke jikelele kuqhumisa umhlaba wonke manje ngolunye usuku waza amazamisa umhlaba wonke ngenkathi indodana kaNkulunkulu yaliwa ngokusemthethweni futhi yabethelwa futhi manje siyathelwa ukuthi iqembu elikhulu elibizwa ngomkhandla amabandla omhlaba bamxosha ngokusemthethweni Jweni njengoba basho kulona mnyakeni waseLaodikeya wayengaphandle kwebandla engqongqotha iminyango izama ukubuya ngene. Futhi manje sijwayele ukuthi kwakukhona okunye ukuzamazama komhlaba kwashaya lokhu, hhayi ezinye izizwe lesi sizwe kwazamazamisa umhlaba wonke. UJesu waxoshwa ngokusemthethweni futhi umi enxusa kulobo busuku ekhonjisisiwe okuyena izolo lamuhla naphakade. Kwangathi amakhola ngakubona, kwangathi labo abagulayo bangakubona Nkosi, kwangathi labo lapha kulobu busuku bangakwazi ukuthinta ingubo yakhe njengoba benze ezinsukwini ezidlulayo. Philisa abagulayo futhi usindise abalahlekileyo. Sicela egameni likaJesu Kristu. Amen. Ngunkulunkulu anibusise manje umzuzwane wodwa nje womuqo omkhuleko sinemizuzu eyishumi nanhlanu ngo ukuba siphume ngesikhathi. Manje engingakusho kuphela ngikumuntu amazi ami angehluleka nje njengani noma nje yimupho omunye umuntu sonke ngifakazisile kini kulobu busuku ukuthi bonke abaprofeti zonke ezinye izinto benza amaphutha abo kodwa uNkulunkulu akenzi maphutha izwi lakhe liqiniso bangakokholayo ukuthi uyizi na uNkulunkulu anibusise kwakhiwe lapho ke ukukholwa kwami ngaphezu kwalutho kunasegazini likaJesu futhi impela uJesu yizwi manje ngikholwa ukuthi uBhili uthe ngabe wakhiphile amakhadi omkhuleko na ngabe akhona amakhadi omkhuleko akhishwayo na bengingazi ushilo kuqala ukuthi akacabanganga ukuthi bayenyuka futhi bayawakhipha kodwa uma bekhipha amakhadi omkhuleko sizokwenza umuqo omncane omkhuleko omunye ngabe likhona ikhadi lomkhuleko lokuqala lapha na ake sibone ukuthi ubani nekhadi lomkhuleko lokuqala yebo nale lilodo naqhabo ikhadi lomkhuleko lokuqala ubani nalaya ngabe likhona ikhadi lomkhuleko lokuqala na awu mhlawumbe akawakhiphanga kusukela kwelokuqala mangaki he oh ngabe likhona na ya kulungile ikhadi lomkhuleko lokuqala yinyukela lapha bese uma lapha kimi ikhadi lomkhuleko lokuqala lesibili ubani nelesibili na lesithathu okwemizuzu embalwa nje manje si lesithathu ubani nekhadi lomkhuleko lesithathu na bukani kunomuntu lapha uhlakeni omunye akabhekisise ikhadi labo uma benalo lesithathu lesine isine ubani nekhadi lomkhuleko lesine na ikhadi lingani ndeta nayami noma umunye weqembu uzokwehla bese ethatha lamakhadi phambi kwenu bese waxuba onke bese bewakhipha baninikeze wona bese kuthi ke uma ngibathi ke lokho kukhombisa sasinabani ngesinye isikhathi bezama ukubathengisela amakhadi omkhuleko futhi yingalesi sizathu bekhonjwa ngaleyo ndlela ukuthi ungeke wathengise ngoba angeke awazi ukuthi ubani ozokwenyukela lapho uma ngiza lapha angiqale nombeleni ethizeni ngiqala nje nomaphi lonke leli viki ngizoqaphela ngizophambanisa emuva nebhayibheli naphansi naphezulu bathwelela amakhadi omkhuleko yabo futhi ngakho ngaleyo ndlela senza lokho ukuze kushiwo ukuthi wonke umuntu njalo ngosuku ekhipha amakhadi omkhuleko ukuze abantu njalo ngosuku babe nethuba lokungena luqale lesibili lesithathu lesine lesihlanu ngizowabiza kanye ngesikhathi ngoba angifuni umuntu abe ngoyisithulu bese bethi ke ngani akekho ngitshelile niyabo futhi balahlekelwa indawo yabo emqeni womkhuleko futhi cishe nekhadi lomkhuleko bangebanike linye niyabo ikhadi lomkhuleko lesihlanu ubani onalo na lokuqala lesibili lesithathu lesine lesihlanu ikhadi lomkhuleko lesihlanu lokho kulungile uma uqinisekile ukuthi unelesihlanu usukuma lapho lokho kulungile lesithupha
11 prayer card 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 prayer card 10 and 11 look now it might be somebody deaf look at your neighbor's card all around I guess they're mixed up all through here
eleshumi nanye ikati lomkhuleko leshumi nanye elokuqala elesibili elesithathu lesine lesihlanu elesithupha elesikhombisa elesishaka lombili elesishaka lolunye ikati lomkhuleko leshumi neleshumi nanye bukani manje kungahle kube ngomunye umuntu oyisithulu buka ikati likamakhelwane wakho macala wonke ngiqagela cutshe onke konke lapha kulungile mangaka lapho Royna abale bese ubona leshumi nanye leshumi nambili leshumi nantathu leshumi nane leshumi nanhlanu lokuqala lesibili lesithathu lesinde leshumi nanhlanu kulungile asime khona lapho umzuzu nje ngoba asinaso isikhathi esiningi kakhulu manje bangaka ongenali kanti lomkhuleko futhi uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzokuphilisa phakamisa isandla sakho uNkulunkulu akubusise kulungile yiba nalokho kukhona manje kumlani bangani besalungiselela umuqo mkhuleko manje ningayaluzi manje kwemizuzu elandelayo nje ishumi noma ishumi nanhlanu size silungele ngoba niyabo ningomoya ukhona engifuna ukunibuza khona ngishilo futhi ngafunda empalweni ukuthi nguyena ezolo lamuhle naphakade futhi nje okwesikashana ngikakwenzi ngokuqalisa nokho nginikhombise ukuthi ufanele ukuthola lento efanayo impela futhi ngezinsuku zokugcina bangako kukholwayo lokho na imali kwesine lakho konke okunye kwakho kufanele kubuyele ngo emuva futhi yena futhi ehle bese ezikhomba yena ukukhobo esemlayezweni wesiprofeto ukuphendula iziyo zabantwana zibuyele kukholweni kwabapostoli ukukholwa kwasePentecost kobaba yilokho impela kufanele kwenziwe hayi sivumo khona sithize kodwa emuve kukholweni kwasekuqaleni manje siya kukholwa lokho ngayo yonke inhliziyo yethu manje abanye benu lapho ngenani kanti lomkhuleko manje ngibulani nginceku yakhe nawe uyinceku yakhe uNkulunkulu kimi noNkulunkulu kini nisekudingeni nami lapha ukuba nginikhonze ngihlanganisa lokho futhi kwenze uNkulunkulu Nawo usifazana umncane ngesike sikhathi ake ngininike umunye umbhalo ngikhole ukuthi kukujwana ngcwele futhi wakukhona usifazana umncane owaye nomopho lesithi wayengenali kanti lomkhuleko futhi wayefuna ukukhulekelwa kodwa wakukhona abaningi kakhulu abemi lapha babazange ukungena emgqeni ngakho wathi uma kuphela ngingathini ngubo yakhe ngizosinda ngakho ikhumbula indaba na ngani impela futhi wenzani na waphusha idabula kuleso sixoko wayesethinte ingubo yakhe ngengubo yasePalestine inengekhululeke futhi inengubo yangaphansi nayo ngoba uthulu ezithweni neyazi ngakho yilenge khululeke manje ungathi uthinte ibhanti lendoda futhi ibingeke ikuzwe nje umphetho webhanti layo kodwa uthiwani kaleyo enkulu ewuqinze ingubo yasePalestine esindayo yona ilenga yayoshaya phansi ngasezinyaweni zakhe niyabo akazange akuze lokho ngokomzimba kodwa wathi indengubo yakhe wayesebuyele sicubini lesithi wahlala phansi angahle kuba wama kodwa sithi uhlezi phansi kwenzekani na uthi Jesu wama wayesethi ubani ngithintile na futhi nayazi uphose Petro wacabanga ukuthi lokho kokwenzini kakhulu kwaze kwathi abantu ngani wamkhuza ngakho ngamake amazi angahle kuba wathi ngani buka wonke umuntu yakuthinta bazocabanga lokho nebutha ngokwengqondo yabona ngani wonke umuntu zama ukukuthinta rabi wathi kodwa ngiyabona ukuthi ngibe buthakathaka amandla lokho ngamandla okuqina aphumile kimi Wosifazana oyedwa umncane manje wadwenza amandla okuqina kuye waqalaza ezithamelini wayesethola lapha ekhona wayeseyamtshela inkathazo yakhe nokuthi kwakugade kwenzekini ibabele lasho ukuthi unguyena manje umpriest omkhulu enokuzwelana nobuthakathaka bethu unjalo na manje uma nina lokho kukhona okufanayo kulowo Jesu ofanayo kuzonenzele into efanayo Manje hleni phani ngokuzithoba impela khulekani ningangabazi kholwani ngayo yonke inhliziyo yenu ukuthi uJesu Kristu nguyena izolo namuhla naphakade futhi uzonipha lezi zibusiso Manje baba vumele umoya ongcwele wakho omkhulu usembulele izwi elikhonjwe enyameni inyama yabo nenyama yami futhi kwangathi izwi nesithembiso sevangeli lalobu busuku elishunyayeliwe lingahunyushwa ngumoya ongcwele omkhulu uqobo lwakhe ngokuba wethembisa ukuthi uyoba nathi futhi nguyena izolo namuhla naphakade Ekameli lika Jesu Kristu sizinikela kuwe nomlayezo ukuze uqinise izwi ngezibonakaliso zilandela njengoba wenza ngokuka Mark 16. Amen. manje wonke umuntu wahloniphe ngokuzithoba ngempela ngicela ninganyakazi hlalani thule du ngempela yabo manje khumbulani ngezinye izikhathi sifike ekuxabaneni bangako phakathi lapha ungamaKristu azele ngokusho ake sibone izandla zenu awu lokho kuhle khona ke niyazi ukuthi ngikhuluma ngani manje ngabeleli yileli nenekazi na leli nenekazi lokuqala emgqeni kulungile manje leli nenekazi nami ngokwazi kwami siyizihambi sithombe sihle kakhulu sika Johane ongcwele sahluko sesine Jesu wabonana nowesifazane emthonjweni waseSamaria into ethize eyindawo ibonakala sikhathi sinye njengalena ngokuqala ukuba baze babonane empilweni futhi ngokwazi kwami lokhu ngokokuqala ukuba sibonane sizihambe komunye nomunye uma lokho kunjalo ukuze nje abantu babone ukuthi kuqinisile phambi sesala sakho nje ngakho uyabo yithi laba okokuqala manje uma nguyena ezolo namuhla naphakade manje ukukhuluma nowesifazane indlela yenza ngayo kwesifazane emthonjeni engaba ngeyokuthola into ethize ayenzile noma into ethize engalungile kuye noma into ethize into engingaze lutho ngayo futhi yembule kuye okungukuthi angigazi ngimbone nje ngiyokuqala ukuba ngike ngiyibele kuleli dolobha futhi nje ngilapha uyisihambi manje lokho bekungamenza uJesu Kristu abe nguyena izolo namuhla naphakade na ngabe lokho bekungalenze izwi libe ngelahlulele imicabango osenhliziyweni na yabo yabo bekungamenza abe nguyena izolo futhi nasi izandla zami nebhayibheli lami angikaze ngibone isifazane empilweni yami uNkulunkulu yakwazi lokho ukuwesifazane nje emi lapho angikazi lutho okunye ngaye kunesi hambi esisesimweni esedlula zonke esikhona phakathi lapha kuye lelo iqiniso futhi uyakwazi lokho ngimazi kodwa yena uyamazi futhi uyizwi nezwi lembule izimfihlo zenhliziyo lisho izinto ezingalungile limtshela into ethize uma enze noma yini engalungile engahlanjululwanga phansi kwegazi uzomtshela ngayo Uma engumzenzisi uzomtshela ngakho uma eyikholo uzomtshela ngakho uma kukhona noma yini engalungile ngokomzimba amtshele ngayo uma eyinto ethize ngenye into uzomtshela ngayo Ngeza konke lokho ngoba unguNkulunkulu wazi izinto zonke angazi akangazi nama ngimazi manje uma ekwembula lokho ngaleyo ndlela niyazi ukuthi kuseyilo izwi yamebheri esine ishumi nambili izwi likaNkulunkulu lembula izimfihlo esenhliziyweni lazi isimo manje uma uNkulunkulu ezokwembula lokhu kithi kulobu busuku dadewethu njengoba wena nami sima lapha ndawonye khona-ke buzokwazi ukuthi bekungebe yimi bekuzodingeka kube nguye manje ngifuna nje ukukhuluma kuwe umzuzu ngoba ukukhuluma ezwini kanje ngani ngiyashumayela uyabo bese kuthi-ke ngibuye ngikhuluma nje kuwe njengoba enze kwesifazane emthonjweni eqhubeka nengxoxo naye waze wajola ukuthi yayiyini inkathazo yakhe manje uma uNkulunkulu ezokwembula kimi ukuthi yini inkathazo yakho awu uzokwazi ukuthi ngabe iqiniso namaqala futhi ngabe nonke nizokhola na Noma imubu umuntu khona lapho uyamazi wesifazane na phakamise izandla zakho uma bekhona abantu oh yebo inqaba yabantu yamazi yakulukile manje kwangathi inkosi Jesu angazipha lokhu yebo lokho kungebe kuphela yizwi elishunyeliwe bekuzoba yizwi elenziwe inyama likhuluma kuzwakale lembula manje iBhayibheli lisho ukuthi yobe umi lapha nokuthi yini eyobe ingalungile kuwe nakho konke ngakho nokuthi uze ngani lapha noma yini oyenzile alikusho lokho kodwa izwi liyedla lokho kukhomba isikhulumi uyabo ukuthi izwi likaNkulunkulu khona-ke umlayezo uqinisile khona-ke uNkulunkulu ukhomba umlayezo ukuthi uqinisile ubhabhathizo kamoya ongcwele nevangeli eligcwele lizofanele libe yiqiniso-ke uma likhonjwa kahle into eyodwa ugula yonke imizwa ugula imizwa ngempela ubhatheke kabi ngento ethize kunjalo ukhathazekile usube nesikhathi unalokhu futhi okuyikho isimo esithweni sakho sisesithweni sakho sangakwesokudla wesaba ukuthi ngumdlavuza kukuhlupha yonke indawo lelo hlangothi langakwesokudla luphuma ngokuphelele uyakhathazeka esithwini sakho kukwenza ugule uma lelo kuyiqiniso phakamisa isandla sakho ungesabi khola nje futhi uzokusindisa uyakukhola na kulungile hamba umbongo uNkulunkulu ngakho futhi usinde inkosi ikubusise ngifune nje ukubeka izandla phezu kwakho ngiyakhola ukuthi nguyena ezolo namuhla naphakade na manje nasi sithombe futhi indoda engumlungu wezifazane ekhaladi uJesu iJuda yena engumsamariya nebo wabazisa ukuthi akukho mehluko ohlangeni lwabantu uNkulunkulu wafela thina sonke kunjalo unguye uNkulunkulu wazenzanga kazi linye zonke izizwe izwe esakhuliswa kulo lishintsha umbala wethu lalingahlanganise lutho nalokho kungaphakathi kithi ya kunjalo manje ngumKristu ngokushesha ngiyawuza umuzwa owemukelayo ukuthi ngumKristu lowo ngumoya wakho lokho bekungaba nje njengoba athi bheka umIsrayeli okungekho kohliso kuye manje ngiyabona kade ugula kakhulu kuhlolwa kufakazisa ukuthi unomdlavuza kunjalo nalowo mdlavuza uyakholwa ukuthi angangitshela ukuthi lowo ukuphi na ngokwezibalo zokubonisa ukuma kwendaba lowo mdlavuza usenanzini uma lokho kunjalo phambise isandla sakho manje uyazi ukuthi into ethize imi lapha ekwaziyo wena uyakholwa ukuthi uzokusindisa na uma kukhola kwakho kungamdonsela lapho uthinte ingubo yakhe bese embula into efanayo ayenzayo ngayo bese ke uhamba umkholo futhi uzosinda kulokho futhi usinde uma undizokukholwa khola nje kulula kanjalo ke tate ukukholwa nje ungangabazi ngicabangela ukuthi enizizihambi futhi omunye komunye asazani uNkulunkulu zazi zobabili uyakholwa ukuthi uNkulunkulu ubengangembulele inkathazo yakho na uyakholwa ukuthi ubengangembulele inkathazo ya noma ubani khona lapho na uyakukholwa na bangake khona lapho abakukholwayo na ucabangani ngakho na uyakholwa ngayo yonke inhliziyo yakho na kodwa ke amatshe akho avimba umchamo angeke sekuhlupha ngikuzwile kuza bengifunda umqondo wabantu bengifuna nje ukuba ubone ukuthi bengingakwenzi kulungile uyangikholwa ukuthi ngiyinceku yakhe na ngayo yonke inhliziyo yakho na ngiyabonga ungumKristu yebo nguye futhi hhayi uhamba icela ama-lift umKristu wangempela futhi uzele ngokusha kulungile uyakholwa ukuthi mina ngingumfowenu angazi lutho ngawe kodwa ubaba wethu wasezulwini osazi sobabili ubengembula kimi ukuthi yini inkathazo yakho na ngiyabona ukuthi bunenqwaba yakho bunokuhlinzwa nokuhlinzwa bekungokomdlavuza ususeyibele kunjalo futhi usalokhu ukhathazwa yikho uyakholwa ukuthi uzosinda kusukela manje uqhubeke na yedlula ngapha ngo ukholwa ngayo yonke inhliziyo yakho futhi uNkulunkulu akubusise kwangathi inkosi uNkulunkulu angakuphilisa kwangathi yiba ukholwa ongangabazi kholwa nje ngayo yonke inhliziyo yakho ukuthi nguyena izolo lamuhla naphakade manje uyakholwa nenikazi na siyizihambi komunye nomunye angekwazi awungazi siyizihambi uqobo kodwa ubaba wethu esezulwini ubengembule kimi into engalungile into eyoyenzile into obungafanele uyenze noma obufanele uyenze futhi awangayenza noma ngabe kuyini noma ngabe bekungaba yini uzokholwa ukuthi nguyena ezona namuhla naphakade uyazi ukuthi bekuzofanele kube nguye obezokwenza kunjalo na ukhathazwa yisi simila lezo zimila sisekhanda uyesaba kunjalo uyakholwa ukuthi sizosuka manje ukuthi uJesu Kristu uzokusindisa na njengoba ukukholiwe kuzoba njalo kuwe hamba ukholwa amen uNkulunkulu akubusise endleleni yakho nje kholwa ungangabazi kholwa nje ngayo yonke inhliziyo yakho yiba nokukholwa ungangabazi kholwa nje ngayo yonke inhliziyo yakho
stomach's been bothering you stomach trouble or go eat believe
Isisu zakho bese kudlupa inkathazo yesisu uyavuna ukuyokudla kholwa yilokho ke Sawubona sizihambi komunye nomunye angekwazi ungazi kodwa ukhona umunye lapha ongabonwayo kodwa umbozwe ngeveli phakathi kwethu owazi ukuthi inkathazo yakho iyini Ngikubona uzama ya yisifo samathambo uyakholwa ukuthi uzokusindisa kuloko na hamba ukukholwe futhi awusoze wakhubazwa yikho uma nje uzokukholwa Nezinto eziningi ebezikuhlupha inkathazo yamanenekazi isikhathi eside manje ke enye into yakho yakho enkulu oyikhathalela ukuba uphiliswe isifo samathambo futhi uyakholwa ukuthi uzokusindisa na hamba ukukholwe kuyilokho kuphela nje yiba nokukholwa nje futhi ungangabazi
Thank you. I've never seen you in my life. There's another woman keeps appearing.
Ngizihambi kuwo angikaze ngikubone empilweni yami kunomunye wesifazane onoko ebonakala uNkulunkulu ezokwembula kimi into ethize ngawe yeah yithumba ubhekene nokuhlinzwa lowo wesifazane omncane lele kulesi sihlale ubhekene nento efanayo yithumba.
You believe with all your heart?
Uyakholwa ngayo yonke inhliziyo yakho na? Uyakholwa na? uNkulunkulu uzonenza nobabili lisinde uma nikukholwa. Beka isandla sakho phezulu kuyo. Lokho ke ngegama leNkosi uJesu. Ngegama leNkosi uJesu. Kwangathi ungaphiliswa dade. Ngiyabona nina ngeke ngakuchaza lokho bangani. Ningangicela ukuba ngikuchaze ukucindezeleka amandla oyedwa. Yini ithumba lisimile? Yini simile na? Ukuphindaphindeka kwezicubu. Uyini wena na? Ukuphindaphindeka kwezicubu. Yini ithumba na? Ebhayibhelini kubizwa ngodevil umhluphi. Ngiyalibona lidazunyuka lifuna usizo. Nalokho kwaphendula. Ngiyabona. Okubili kuyafana nje futhi lokho yikho okwakwenzayo. Kulungile, woza nenekazi, siyezi hambi komunye nomunye. Ubunesimo sokugula kwemizwa isikhathi eside okukubangele ukuba ube nesimo sesisu, inkathazo yesisu, isilonda emgodini wokugayeka kokudla, ukuba munce esiswini sakho nokuzwela emazinyweni akho, kanjalo njalo. Uyakholwa ukuthi uJesu Kristu uzokusindisa manje na? Kulungile, hamba uyodla ukudla kwakho kokusihlake, kholwe ngenhliziyo yakho yonke uJesu Kristu uzokusindisa, ukholwe nje manje. Sizihambe omunye komunye, uhlalaphi uNkulunkulu? Kule esidalweni singumuntu na enhliziyweni lapho ke inkathazo yakho isenhliziyweni yakho hayi ngenxa yokushoda kukaNkulunkulu kodwa ngokudedela ukukholwa kwakho kuxege ukuphilisa leyo nkathazo yenhliziyo futhi uzosinda. Hamba ukholwa, kholwa ngayo yonke inhliziyo yakho manje ungengabazi. Hamba ukholwa, uma ukholwa konke kuyenzeka. Bangakokholwa ngayo yonke inhliziyo yenu na? Niyakholwa ukuthi uNkulunkulu lapho kuba nisindise na? Ngabe ni ngabe izwi lenziwe inyama na? Kuyini na? Manje akunandaba ukuthi ngikholwa kangakanani, nifanele nikholwe nami. Niyabo, lowo wesifazane wathi nengubo yakhe wakholwa. Nansi indoda ehlezi ngabe ingibuka inezibhono nemizoko. Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzokusindisa na? Uma ukwenza ungaba nakho ukucelile. Ngibona futhi phakathi lapho kholwayo ukuthi uNkulunkulu uyabaphilisa abagulayo abahluphekile na? Uyakholwa ukuthi izwi lobusuku lazi imfihlo yenhliziyo na? Uyakukholwa lokho na? Kulungile, kumanje ukuthi thina sishiye isikhathi ngempela kulokho ebesiyikho. Ungakukholwa kanjani lokhu na? Manje uyazi ukuthi lowo mbhalo wenziwe wacaca. Ungavumeli iveli yenyama manje ikukhathaze. Uyabo, khumbule yize litshengisiwe lanamhlanje. Bangako liqondayo na? Yize litshengisiwe. Angazi ukuthi kukangakanani ukuzifanisa nomunye umuntu enikubonile. Kodwa kanjalo ngisize uJesu Kristu wakwethembisa lokhu. Naleli iqiniso. Niyabo, lelo iqiniso. Manje ngabe uyasho yini futhi amazwi okugcina washo ngaphambi kokuba awushiye umhlaba wenyukela phezulu ezulwini wathi hambani niyezwe lonke uMarko 16 ngishumele ivangeli okholwayo abhaphathizwe uya kusindiswa ongakholwayo uya kulahlwa. Lezi zibonekeliso ziya kubalandela abakholwayo na? Senake nakufunda na? Ngokuyini ukuthunywa kokugcina na? Uma bebeka izandla zabo phezu kwabagulayo baya kusindiswa, bangako waziyo ukuthi lokho kuyiqiniso na? Manje nonke emizuzwini embala edlule uphakamise izandla zakho ukuthi ubuyikholwa. Manje ningebeke nje izandla zenu phezu komunye nomunye lapho na? Asizi kudingeka siqhubeke. Ngiyazi ulapha. Yini ningabeki izandla zenu phezu komunye nomunye futhi likhulekele lowo muntu ohlezi ngakuwe uma uyikholwa? Manje washo, manje qhabo akusimi kuphela. Yini ngamunye wenu? Seniyakukholwa manje na? Thanini amen. Manje bukani, ungazikhulekeli wena ngoba umuntu enezandla zabo phezu kwakho uyakukhulekela. Uyabo, bakhulekele futhi ngize nikhulekela nonke. Futhi uma nje nizokukholwa ngakuvumelana kunye, lesi kuzoba ngesinye sezikhathi ezinkulu kunazo zonke senake nazibona. ukukhala buka Jesu Kristu obebufanele bukhanyise ibandla ukuba lazi ukuthi ngaloli izinsuku zokugcina lapho izivumokholo namahlelo nezifundiso ziqamileyo naye yonke into eyifuthanise izwi lonke laphuma uJesu izwi lingaphandle kwebandla futhi nimbone buyela ngophakathi kwabantu futhi azikhombe yena uqobo njengoba ethembisa ngezinsuku zokugcina lapho indodana yomuntu yembulwa yembulwa ekubhabhathisweni yembulwa ekuphiliseni ngokukaNkulunkulu labo esengxenyeni yayo yokugcina engihlukaniseki kumbulani leyo kwakuyinto ekugcina u-Abrahama ayibonayo phambi kokuba umlilo weze futhi wehlulela izwe labezizwe futhi ngaphambi kokuba indodana ethekisiwe ifike enkundleni u-Isaka lena into yokugcina ibandla lamakristu elizoyibona esibonakalisweni sesimangaliso kuze kube ngokubonakala kukajesu kristu uma uNkulunkulu engipha umusa phambi kwenu ngikholweni egameni lenkosi ayikho enye into esasele ebhayibhelini ukuba yenziwe kodwa ukuthatha uPawulu silo futhi ninoPawulu kaNkulunkulu khulekela lowo muntu elele lapho ehlezi eceleni kwakho beka isandla sakho phezu kwabo bengingifuna bakhubazekile angiboni noyedwa kodwa lolo hlaka lombhede ngiyakholwa seluvele oh kulungile bekani izandla zenu phezu komunye nomunye bese nikhuleka
Dear Jesus
Jesu chalekayo ndodana kaNkulunkulu ephilayo enkulu ecebileyo elapha kulobo busuku ngesimo sikamoya ongcwele yaguqula isimo sayo yase yenza futhi yembula izwi layo enyameni yomuntu ngo wesilisa besifazane bayo yonke imikhakha yempilo ekhombisa ukuthi usaphila uyena izolo namuhla naphakade Kozi Jesu silapha kulelide lobe likhulu lesetopika silapha sibuthene nabantwana bakho futhi siyakhuleka ukuthi njengoba ukhonjwe kakhulu phakathi kwethu ukuthi manje uzoqinisa izwi lakho ukuthunywa kokugcina ukuthi bayobeka izandla phezu kwabagulayo bayosinda Nabantu abanga bavumayo nabazelwe ngokusha ngomoya manje ubeka izandla zabo phezu komunye nomunye ukuba bazikhombe bona komunye nomunye nokuthuma kwakho nezwi lakho manje sathana ungeke uzababamba lababantu abagulayo esinye isikhathi eside bayizikhonzi zezwi likaNkulunkulu phuma kubo ukugula okusemzimbeni wabo ungabe usabahluba bayeke bahambe bakhululeke kusukela kulobo busuku kuqhubeke
we as the servants of god
Thina njenge zinceke zikaNkulunkulu ekhonjwe ukuba iqinise izwi siya kuyala ngegama likaNkulunkulu ophilayo uJesu Kristu izwi elenziwe inyama phakathi kwethu phuma kulaba bantu abagulayo futhi bayeke bahambe ngenxa yombuzo kaNkulunkulu nomyalo sawunikwa nguJesu Kristu indodana kaNkulunkulu Amen Boke laba bakholwayo futhi bebukela ukuphilisa kwakho kungekho lesizodo esithunzi sokungabaza lapha ngaphakathi kweveli lenkazimulo yeShekhina ukubona izwi lethenjisiwe esizongena kulo kakhulu impela kuleli viki silibone libonakaliswa lapha phambi kwethu asibe ke ngiyawuzethe futhi sithi manje ngembukela ukuphilisa kwami ngiyakholwa ukuthi uJesu Kristu uyangiphilisa manje ngayo yonke inhliziyo yami ngiyakukholwa ngiyakubukela kamele lika Jesu Kristu
God bless you raise your hands now and each one of you in your own way giving thanks for your healing amen
Kungulani buzise phakamisani izandla zenu manje futhi ngamunya wenu ngendlela engeyenu mnikele izibongo ngokuphilisa kwenu amen